Hey, you miss.
Hey, you
behave. No, misbehave. Miss. Behave. No, misbehave. Miss.
Hey, you
behave. No, misbehave. Miss. Behave.
Okay.
Bono, no, misbehave.
Does your mother know? Does your father know? Na chapatika unga wangano. Nili chapashi yule nguna wabano. Friday, nikona bunda wala lo.
Do ya shingo ni can't get her. Do ya macho ni can't get her.
Anaomba omba sana ni kabega. Elfunga nyama, mini kabeba. Ule si ni Sophie wa mam. Enda, ambia Sophie ya kam. Tukiko sana ita coffee ya nan. Ali inama ni kapatia coffee ya nan.
You miss,
you
behave.
Tena jua kila mtu haina ushikaji. Mitena jua kila kitu nani muwaji. Wajinga jinga katha walienda na maji. Wakafuriwa kama daga wamekufa macho wazi. And I set my boundaries na misukule. Nikiona kama siku welewelewe pita kule. Nimesha choka motherfucker kwa fundisha bule. No mask na ndo bus nimefunga shule. Sulijifanya tough guy where you act crazy. Why now you cry like a little baby? Situangalia kitu gani kilicho kulevya. Next time situ entertain such a behavior.
You
behave. No, misbehave. Miss.
Behave.
No, misbehave. Miss.
You
behave. No, misbehave. Miss.
Behave.
Bono, misbehave.
Teddy B.
You
behave.
No, Teddy B. Behave, man. In Empire. King Kong. Dara.